Three things I'm going to talk to you about tonight.
Jeg skal snakke med dere om tre ting I kveld.
Do you all speak English?
Snakker dere alle engelsk? Forstår dere?
Do you understand English?
Forstår dere engelsk?
Okay, so you're going to interpret for those that can't speak English. But all y'all, that means all y'all here. You speak English?
Så snakker alle engelsk, men jeg tolker for de som ikke forstår engelsk så godt.
You look at me.
Så dere som forstår engelsk, bare se på Bob, okay?
Three things.
Tre ting.
God.
Gud.
Is good.
Gud god.
Say that.
Si det.
Now who is God?
Hvem Gud?
God is daddy.
Gud pappa.
See, God's first characteristic is dad. Father.
Guds første karakter far.
We know that because he gave Jesus, his son, to die for us so we can have everlasting life. That's
vet,
God as daddy.
Og det vet vi fordi han ga sin eneste sønn, Jesus, for å dø for oss.
So,
derfor vet vi at han far.
So say with me, daddy is good.
Så si med meg, daddy is good, eller min far god.
Daddy is good.
I didn't hear you say it.
Daddy is good.
What are you laughing at?
Hva ler du av?
Daddy is good.
And daddy is good.
Yeah. She's not going to look at me. This one right here. She's not going to look.
Daddy is good.
Woo!
Yeah.
Come on, baby. Now, I'm a daddy. I got 8 kids.
Og jeg en far. Jeg har 8 barn.
I'm a good daddy.
Jeg en god far.
But I'm not as good as daddy as father in heaven.
Men jeg ikke en så god pappa som far I himmelen.
Because I don't love enough to allow my son to die for you.
Fordi jeg elsker ikke så høyt at jeg tillater min egen sønn til å dø for dere.
But our father in heaven loves us so much, he allowed his son to die.
Men vår far I himmelen, han elsker oss så høyt at han tillot sin egen sønn til å dø.
I can't understand that kind of love.
Jeg kan ikke forstå sånn kjærlighet.
Not even close.
Ikke engang I nærheten.
If someone is picking on one of my kids.
Fordi hvis noen
do you know what picking means? Teasing, being mean.
Liksom erte og være slem mot barna mine.
I'll pick them up by the throat.
Så tar jeg dem etter halsen.
And pop their head like a zit.
Og så bare skviser hodet deres som en kvise.
Because those are my babies.
Fordi det mine barn.
You don't touch my children.
Og du rører ikke barna mine.
Do you believe me?
Tror dere meg?
But see, I love my babies.
Du ser, jeg elsker barna mine.
But I don't love like God does. That's crazy love.
Fordi, men jeg elsker ikke så som Gud gjør, for det bare helt.
It's a love I can't understand.
For det en kjærlighet som jeg ikke kan forstå.
But I want you to know that much. That's how much He loves you.
Jeg vil at dere skal vite at det så høyt han elsker dere.
And here's what I want you to know about my father's love for us.
Og det det jeg vil at dere skal forstå om fars kjærlighet for dere.
Each one of you were made different.
Hver og en av dere var lagd annerledes.
Not all of you are supposed to be preachers.
Ikke alle dere skal være talere.
I'm not here to recruit preachers.
Jeg ikke her for å rekruttere talere.
I'm here to let you know that you are perfect just the way you are.
Jeg her for å fortelle dere at dere perfekte akkurat sånn som dere
And you know those things that excite you, those dreams that you have?
Dere vet de tingene som gjør dere utrolig gira, de drømmene dere har?
I'm going to release you to chase your dreams.
Jeg skal bare forløse dere så dere kan jage de drømmene.
Because what I'm going to do as a daddy,
fordi det jeg skal gjøre som en far,
I have what's called an anointing.
Jeg har det som man kaller en salvelse.
Which takes away bad stuff,
som tar bort dumme ting,
and puts good stuff.
Og putter I gode ting.
So don't raise your hands, but have you ever had a man, whether it's dad, grandpa, uncle, brother, friend, boss, teacher, a man, tell you... Go ahead, I'll let you catch up. Yeah.
Okay. Ikke rekke opp hånden, men hvis dere noen gang har hatt en mann, en bror, en far, en sønn, en sjef, hvem som helst.
Tell you that you're no good, you can't do it. Make you feel bad about yourself.
Så forteller dere at det her, dere ikke gode, dere kan ikke, dere får ingenting til, som får dere til å føle dere dårlig.
Most of you have.
Det sikkert mange av dere som har det. De fleste av dere har det.
And I want to apologize on behalf of those guys.
Og jeg vil be om tilgivelse på
those men.
På vegne av de mennene.
For doing that to you.
For at de gjør det mot dere.
They didn't mean it.
For de mente det ikke.
They just had stuff going on in here.
De hadde bare veldig mye som foregikk inni dem selv.
And so instead of dealing with the stuff in here,
og I stedet for å deale med det de hadde I seg,
they took it out on you.
Så bare lot de det gå ut over dere.
And so I apologize.
Så jeg ber om tilgivelse.
And I'm going to pray.
Og nå skal jeg be.
And I'm going to take those false statements off of you.
Og jeg skal ta vekk de falske påstandene om dere.
So I want you to look at me when I pray.
Så jeg vil at du skal se på meg når jeg ber.
All right. So Father, I thank you for my friends.
Så far, jeg takker deg for vennene mine.
And if there's any curse or false accusation on them,
så hvis det noen forbannelse eller noen falske påstander over dem,
that comes from Satan,
som kommer fra Satan,
I bind and rebuke in Jesus' name.
Så binder jeg det og så fornekter det I Jesu navn.
I cancel its assignment.
Og jeg bare avlyser det I Jesu navn.
In Jesus' name.
Jesu navn.
All right. Now what I'm going to do? See, I need you to know. Daddy is good.
Dere må vite at Gud
all the time.
All
the time. Dad is good.
Dad is good.
Come on, baby. All the freaking time.
All the.
How do you say freaking in Norwegian?
freaking.
We don't
have a word for that.
It's an American word.
Yeah.
So, now, I'm going to look at you.
So, nå skal jeg se på dere.
How many people are 22 and younger, raise your hand.
Hvor mange 22 år og yngre? Rekk opp hånda.
If you're 22 or younger, stand up real quick for me.
Hvis du 22 eller yngre, reis deg opp veldig fort nå.
Okay, you're going to have to bear with me.
Okay, dere må
I'm
bare være med meg nå. Start her borte.
I don't want you to look me right in the eye.
Og jeg vil at du skal se meg rett I øynene.
But the pizza is worth waiting for.
Og det kommer til å ta en liten stund, men pizzaen vært
you're perfect. Do you understand what perfect means?
Forstår dere hva perfect, altså perfekt?
Yes.
Forstår dere hva det betyr?
Means perfect.
Perfekt.
The best.
Best.
Awesome.
Fantastisk.
Astounding.
Enestående.
Eie, no, no. I tried. You're perfect.
Du perfekt.
You're perfect.
Du perfekt.
You are perfect.
Du perfekt.
You are perfect.
Du perfekt.
Perfect.
Du perfekt.
Perfect.
Du perfekt.
Perfect. You're perfect. You're perfect. Okay, what I just did.
Det jeg akkurat gjorde nå.
Is I spoke the truth.
Jeg talte sannheten.
My father thinks of you.
Det,
went inside to your spirit, man.
Som min far taler.
And it blew away all the other garbage that's been spoken over you.
Og det her bare det som det her sannheten. Det her går ta vekk alt.
I'm going to pray for you. I'm going to pray for you.
Og jeg skal be for dere.
And bless you into your dreams.
Og velsigne dere inn I drømmene deres.
It doesn't matter what your dream is.
For det spiller ingen rolle hva slags drøm du har.
That thing that excites you and gives you hope and future and energy, run after it.
Det som gjør deg gira og det som gir deg energi og fremtid.
I heard a story of a young boy, he was 12 years old.
Jeg hørte en historie om en ung gutt, han var 12 år gammel.
He dreamt of having a very, very nice Lamborghini.
Han drømte om å ha en veldig fin Lamborghini.
Have you heard of the Lamborghini?
Har du hørt om Lamborghini?
Very fast Italian, okay.
En veldig rask italiensk bil.
So he had pictures on his wall, and that's what he wanted. That was his dream.
Han hadde bilder av den her bilen på veggen, for det var drømmen hans.
So he studied hard in school.
Så han studerte veldig hardt på skolen.
And he did very well.
Han gjorde det kjempebra.
He became a very successful businessman.
Han ble en veldig suksessfull forretningsmann.
And he bought his Lamborghini.
Så kjøpte han Lamborghini.
He was in his 20s.
Og da var han bare 20-årene siden.
He loved God with everything.
Han elsket Gud høyere enn noe.
But his dream was to have a Lamborghini.
Men drømmen hans var å ha en Lamborghini.
Some people said, that's not God.
Og noen sa, det ikke Gud.
That's selfish.
Det bare egoistisk.
You could give the money to the poor.
Du kunne gitt pengene til de fattige.
But his dream was to have that car.
Men drømmen hans var å ha
so he worked bil. Hard.
Så han jobbet hardt.
And he studied.
Og han studerte.
He was a great businessman.
Han var en kjempeflink
businessman. He loved God with everything.
Han elsket Gud med alt.
He obeyed his father in heaven.
Og han adlet sin far I himmelen.
And God blessed him with that car.
Og Gud velsignet ham med den bilen.
One day he was putting fuel in his car.
Og en gang så fylte han bensin på bilen sin.
And another man drove up in a Ferrari.
Og så var det en annen mann som kjørte opp ved siden av han I en Ferrari.
And he was admiring this man's Lamborghini.
Og han beundret da denne mannens Lamborghini.
And they were talking back and forth.
Og så snakket de litt frem og tilbake.
And the man that loved God, and this was his dream, was able to minister to this other man who was quite successful.
Og denne mannen som elsket Gud, og som hadde denne Lamborghinien som en drøm,
he was able to pray with him
til denne mannen,
at this man's time of loss and need.
Og han kunne be med ham, be med denne mannen, og I hans tid når han hadde mistet ting.
Now, could you imagine if I would have driven up in an old rent-a-wreck van?
Kan du se for deg hvis jeg hadde kommet opp I en gammel sånn leie, sånn minibuss, leiebil?
It's a van that I'm driving around Norway.
Det en sånn minibuss som jeg kjører
You'll see
rundt
it.
Med
it's
I Norge.
Parked over there.
Dere kan se den stå parkert der borte.
It says rent-a-wreck.
Det står på den rent-a-wreck.
You know what duct tape is? You know duct tape?
Vet du hva duct tape
You know that?
Kjenner du til det?
It's that strong plastic tape. It's got duct tape everywhere just to keep it together.
Og den har duct tape overalt bare for å holde den sammen.
Could you imagine I'm driving up and I'm putting gas in my wreck?
Kan dere bare se for dere at jeg kommer og så begynner jeg å fylle bensin på den der lei et vrak
Here comes the Ferrari.
Og så kommer Ferrarien.
I'm standing outside my van.
Og jeg står ved siden av minibussen min.
I'm proud.
Og jeg stolt.
And I comment on his car.
Og så kommenterer jeg bilen hans.
That's a nice car.
Se, ja, det en fin bil.
He's gonna look at me and go, yeah.
Så kommer han til å se på meg og si, ja.
And no matter how much I want an opportunity to talk to that guy, I probably won't have one because of my rent-a-wreck.
Og uansett hvor mye jeg har lyst til å få en anledning til å snakke med den fyren her, så får jeg det nok ikke, fordi jeg har en sånn leiet vrakbil.
Now some will say, well, that's pretty shallow.
Og noen vil si at det kanskje veldig overfladisk.
Never underestimate someone's dream, because God will use it as a door for an opportunity.
Aldri, aldri undervurder noens drøm, fordi Gud, han vil bruke det I en anledning.
This little boy dreamt, that's now a man, dreamt of having this car.
Denne lille gutten som nå en mann, han drømte om
He worked hard.
Han jobbet hardt.
But he loves God.
Men han elsker Gud.
He's not proud and arrogant.
Han ikke stolt og arrogant.
Very thankful.
Han veldig takknemlig.
And because he was in this and worked hard.
Og fordi han var I dette, og han jobbet hardt.
There was a door of opportunity to minister to another man that also appreciated cars.
Så fikk han en anledning til å tjenestegjøre til en mann som hadde også en veldig fin bil.
Don't miss this. Look at me.
Og ikke gå glipp av dette. Se på
I will never diss or tell you your dream is wrong. Never.
Jeg kommer aldri til å disse drømmen din eller fortelle at den dårlig.
Because God gave you that dream.
Fordi Gud ga deg den drømmen.
And I release you as a daddy to chase that dream.
Og jeg bare forløser deg som en pappa til å jage etter den drømmen.
Because what your dream is, it'll become a door for someone else to see the goodness of our Father.
Fordi drømmen din, den kommer til å bli som en dør til noen andre for at de skal få se hvem Gud
So if someone has told you your dream is stupid,
så hvis noen har fortalt deg at drømmen din dum,
I apologize.
Så ber jeg om unnskyldning.
But I free you as a daddy
Nå frigjør jeg deg som
in Jesus'
pappa,
name
I Jesu navn,
to chase your dreams
til å jage etter drømmene deres,
and love God
og elske Gud,
and be thankful for everything that he does and is.
Og være takknemlig for alt han gjør og hvem han
Daddy is good.
Pappa, Gud god.
Now say this, I am free.
See that, I am free.
Chase my dream.
Chase my dream.
My dream.
My dream.
Is not stupid.
It's not stupid.
It's awesome.
It's awesome.
Because Dad gave it to me.
Because Dad gave it to me.
And he's good.
And he's good.
Number two.
Number two.
The devil is a toothless dog with a big bark and he's defeated.
Fordi djevelen, han en tannløs hund med stort, med høyt bjeff.
Toothless dog. Yeah. Big bark. But he's defeated.
Men han bare utkjempet.
The Bible says that when Jesus was crucified on the cross, he went down to Hades.
Fordi Bibelen sier når Jesus ble korsfestet på korset, så gikk han ned til Hades.
And Colossians says that Jesus made a public humiliation of the devil.
Og der står det at Jesus, I Kolossene så står det at Jesus, han lagde en offentlig ydmykelse
av djevelen. Took back the keys of authority and said, you're done.
Og så bare tok han det autoriteten og sa han bare, du ferdig.
And then he took those keys and he gave it to us and said, here you go.
Og så tok han de nøklene som da var autoriteten og så ga han til oss.
Now I give you authority.
Nå gir jeg dere autoritet.
To trample on serpents and scorpions.
Og tråkke på slangen.
And over all the power of the enemy.
Og på alt, all kraften til fienden. Og ingenting vil skade dere.
That's what he did for us.
Det var det han gjorde for oss.
However, men, however,
med andre ord, nei, men, uansett,
the devil still has power.
Fienden, djevelen har fremdeles makt.
Because he's a created angel.
Fordi han en engel som skapt.
He's got power.
Han har makt.
But his power compared to God's power is not even a fingernail tip.
Men hans makt sammenlignet med Guds makt ikke engang tippen på en fingernegl.
Devil has small power.
Djevelen har veldig liten makt.
But he still has it.
Men han har fremdeles makt.
And he's going to use that power.
Han kommer til å bruke den makten.
To steal.
Til å stjele,
and kill
og drepe,
and destroy everything he can.
Og ødelegge alt han kan.
I have a good friend
jeg har en god venn,
that's going to tell you her testimony
som skal fortelle dere
of how God tried to kill her.
Og hvordan, how?
Not God. Why did you say that?
I didn't say that.
I felt it come off of you. Thanks for catching that real quick. That was scary. How the devil tried to kill her.
Om hvordan djevelen prøvde å drepe henne.
But God not only saved her.
Men Gud han bare ikke reddet henne.
But made her a powerhouse.
Men gjorde henne bare et utrolig.
Are you ready? This is one of the craziest testimonies I've ever heard.
Dette et av de sykeste vitnesbyrdene dere kommer til å høre, som jeg har hørt.
Are you ready?
Dere klare?
As she comes up, say this with me. The devil.
Si dette, the devil.
Is defeated.
It's defeated.
He's a toothless.
Toothless
dog.
Dog.
Let's give it up for Lee. Come on.
Give it up for Lee. Woo!
Hi.
Hi.
So I was around 12 or 13 years old. Who's 12 or 13?
Så jeg var rundt 12-13 år. Hvem her 12 eller 13 år?
No, you guys?
And there.
So I was your age.
Så jeg var på deres alder.
I did every sports.
Og jeg gjorde alle mulige slags sport.
I came first most of the time.
Og jeg kom på første plass de fleste gangene.
And sometimes second.
Og noen ganger andre plass.
I would run for my school and for my county.
Og så løpte jeg løpte på skolen min og for fylket mitt eller området mitt.
I broke the record for swimming and running and hockey.
Og jeg brøt rekordene I svømming og I løping og I hockey.
And I came first and second in class.
Og jeg kom som nummer 1 og nummer 2 I klassene mine.
Without studying.
Og bare ja, helt utstående, enestående.
I was in my last year of primary school.
Og siste året på grunnskolen.
And I was made head prefect.
Så ble jeg, we don't have that in Norway, på en måte sånn æreselev, ja.
And so everybody would look at me and say to my parents, you must be so proud, your daughter has such a bright future.
Og alle ville se på meg, og så ville de si til foreldrene mine, åh, dere må være så stolte, datteren deres har en fantastisk fremtid.
I started to hang around with friends.
Og så begynte jeg å henge rundt med noen venner.
that did not make wise choices.
Som ikke tok veldig kloke valg.
My parents would tell me to be careful of who I chose to play with.
Og foreldrene mine, de sa at jeg måtte være forsiktig med hvem jeg valgte å leke med.
But I didn't think that they knew best.
Men altså, jeg tenkte ikke at foreldrene mine visste best.
So I was very tall. I'm the same height now from when I was 13.
Og jeg var veldig høy, så jeg samme høyde nå som jeg var da jeg var 13 år.
And so I looked a lot older than I really was.
Så jeg så mye eldre ut enn det jeg egentlig var.
And I started to hang around with people that were older than me because I thought it was cool.
Og så begynte jeg å henge med folk som var eldre enn meg fordi jeg syntes det var kult.
And so instead of enjoying my life and my childhood, I began to pretend to be somebody else.
Så i stedet for å bare nyte livet mitt og tiden som og barndommen min, så begynte jeg å være noen andre enn den jeg var.
The older people were doing things that I at the age of 13 I shouldn't have been doing.
Og de eldre som jeg hang med, de begynte å gjøre ting som jeg som 13-åring ikke burde gjøre.
So I drank for the first time when I was 13.
Så jeg drakk alkohol for første gang når jeg var 13 år.
And I got alcohol poisoning and passed out.
Og så fikk jeg alkoholforgiftning og jeg besvimte.
I have never drank again and not been drunk.
Jeg har aldri drukket siden den gang og aldri vært full siden.
I went to high school.
Og så begynte jeg på videregående.
I developed anorexia.
Og så fikk jeg anoreksia.
I weighed 45 kilos.
Så veide jeg 45 kilo.
My body stopped functioning.
Og kroppen min sluttet å fungere.
And all the time I was still pretending to be older than I was, going out and getting drunk.
Og likevel så fortsatte jeg å late som jeg var en annen enn den jeg var, og gå ut og bli full.
Lying to my parents.
Og løy til foreldrene mine.
Pretending to be places that I wasn't.
Og late som jeg sa at jeg var steder hvor jeg ikke var.
I would tell them that I was doing a project for school.
Og jeg ville fortelle dem at jeg drev med et prosjekt for skolen.
And we would go out and sleep on the beach and go to clubs and bars.
Men så ville vi heller gå ut på stranda og sove der og gå på ulike klubber og nattklubber og barer og sånt.
Because that's what I thought the cool people were doing.
For det var det jeg trodde at de kule drev med.
So because I drank so much when I was 14 years old.
Og fordi jeg drakk så mye da jeg var 14 år gammel.
I drank so much that I passed out at a party.
Så drakk jeg så mye at jeg besvimte da på en fest.
And there were people there that were in their 20s.
Og det var folk der I 20-årene.
And one of the guys that were there raped me.
Og en av guttene som var der voldtok meg.
But because I was ashamed, I never told anyone.
Men fordi jeg var så skamfull, så fortalte jeg det.
And I just went more rebellious to hide the pain.
Og så ble jeg bare mer og mer opprørsk for å skjule smerten.
By the time I was 16,
og da jeg var 16 år,
I was bulimic.
Så hadde jeg også bulimi.
So I threw up all my food.
Så jeg kastet opp maten min.
Or I took lots of laxatives to get rid of all the food.
Eller så tok jeg alle mulige slags avføringsmidler for å bli kvitt maten.
And I was raped again.
Og så ble jeg voldtatt igjen.
Because I could never drink and stay sober.
Fordi jeg klarte aldri å drikke og holde meg på en måte edru eller holde meg sånn at jeg ikke mistet kontroll.
And I was hanging around people when I was 16 that were in their 20s and 30s.
Og jeg hang, når jeg var 16 år, så hang jeg med folk som var I 20- og 30-årene.
I started taking drugs.
Og så begynte jeg å ta ulike rusmidler.
Because everybody else was, and it was cool.
Og fordi alle andre gjorde det, og det var kult.
And so by the time I finished high school,
så da jeg var ferdig med videregående,
the girl that at 13 had a very bright future,
så da jenta som 13 år gammel hadde en veldig lovende fremtid,
was the girl that everybody's parents didn't want their child to play with.
Hun hadde nå blitt den jenta som alle de andre foreldrene ikke ville at barna deres skulle henge med.
I'm very blessed. I was given a very bright brain from God.
Jeg veldig velsignet. Jeg har fått en veldig skarp hjerne fra Gud.
And so I still passed with good grades to be able to go to university, but it was a miracle.
Så jeg sto fremdeles, jeg fikk veldig gode karakterer, så jeg kunne gå på universitetet, men det var et mirakel.
From there I left, I dropped out of university and I went overseas.
Och så slutade jag på universitetet och så drog jag alltså över havet.
Where I would my partying I started to party harder and harder and harder.
Och så bara började jag festa hårdare och hårdare och hårdare.
I started to hang around with people that were working in illegal businesses.
Och så började jag hänga med folk som jobbat I olovlig förretning.
But I had so forgotten who I was and where I had come from that I had no conscience left.
Men
of what was right and wrong.
Jag hade gått så långt att jag hade på något sätt jag förstod inte vad som var rätt och galt längre.
So I started to work in the area of we did investment banking but it was very illegal.
Så började jag jobba I ett område där vi drev på något sätt investerade och jobbat med mycket pengar och sånt men det var väldigt det var kriminellt.
We made lots of money.
Och vi tjänade massa pengar.
Lots and lots of money.
Väldigt mycket pengar.
And the police were after us lots.
Och polisen var ute efter oss stadigt veck.
But they never caught us.
Men de klarade inte att ta oss.
I've taken every drug except for heroin.
Och jag har tagit alla möjliga slags rusmedel, narkotika bortsett från heroin.
And I've taken lots of it.
Och jag har tagit mycket.
By the time I was 28.
Och då jag var 28 år gammal.
I'd had two miscarriages and one abortion.
Så hade jag fått två spontana aborter och en selvvalgt abort.
I had several abusive relationships where I allowed men to be very abusive to me.
Och jag hade många förhåll som hade var mycket med missbruk och jag hade latt män missbruka mig.
Because I didn't realize my own worth and my own value.
För jag förstod inte vad jag var värt och min värdi.
I then lost control of my life completely.
Och så missade jag kontroll över livet mitt bara fullständigt.
The more money I made, the more popular I became.
Och ju mer pengar jag tjänade, ju mer populär blev jag.
The more popular I became, the more people wanted to hang around with me and party with me and spend my money.
Och så blev jag ju jag blev mer populär och folk ville hänga runt mig och bruka pengarna mina.
So I lost touch with reality.
Och jag började missa fullständig kontakt med verkligheten.
And I went crazy.
Och jag blev gal.
And at that stage when I was 28, I was living in Spain.
Och på det stadiet när jag var 28 år gammal så bodde jag I Spanien.
And I nearly died.
Och jag döde nästan.
I was locked in a crazy hospital.
Och då så blev jag då tvångsinsatt I ett sån mentalt sjukhus.
I had spent with my friends who had helped me spend 80,000 euros in 3 months on partying and cocaine.
Och jag hade brukt samman med vänner mina så hade jag brukt 80,000 euro på bara att festa och på kokain.
You could see my brain through my nose. I had no cartilage left.
Du kunde se hjärnan min genom näsborren.
And I got locked into a crazy hospital.
Så då blev jag lagt in på ett sånt mental.
And I couldn't come out.
Och jag fick inte gå ut.
My father had to come from South Africa.
Och faren min han måste komma från Sydafrika.
They didn't know anything about me taking drugs.
Och de visste ingenting om att jag tog rusmedel.
And he got me out of the crazy hospital.
Och han fick mig ut av den mental institutionen.
By the time I came out the crazy hospital.
Och då jag kom ut av den mental institutionen.
All the friends that I had all disappeared.
Så hade alla vänner som jag hade haft de bara förduftet.
The only people that were left were my family who were fighting for my life.
Och det enda som var igen det var familjen min som var verkligen kämpat för livet mitt.
During this whole time.
Och I löpet av hela denna tiden.
God had started to talk to me.
Så hade Gud börjat att snacka till mig.
I didn't go to church during high school.
Jag gick inte till kyrkan I löpet av videregående.
But I had been to Sunday school when I was still 12, 10 and 13.
Men jag hade gått på söndagsskola då jag var 10 och 12 och 13 år.
And so God through this whole process had been talking to me and telling me how wonderful I was and how beautiful I was and how amazing I was and that he wanted to help me.
Men Gud han hade snackat till mig genom hela denna tiden och fortalt mig hur fantastisk jag var och hur vacker jag var och att han ville hjälpa mig.
But I never I liked what I heard, but I never trusted what he was saying.
Men jeg likte det jeg hørte, men jeg stolte aldri på hva han sa.
I was in too much pain.
Fordi jeg hadde det for vondt.
But he just kept talking to me the whole time. He never left my side. He would always talk to me.
Men han fortsatte å snakke til meg. Han bare fortsatte. Han forlot meg aldri. Han bare fortsatte å snakke til meg.
So when I nearly died,
så da jeg nesten døde,
I remember talking to God.
Så husker jeg at jeg snakket med Gud.
And telling him that if he let me live,
og fortalte han at hvis du la meg leve,
that I would never take drugs again.
Så skal jeg aldri ta dop igjen.
That I would be a good girl.
Så skal jeg være en god jente.
When I came out of the crazy hospital,
after
I had woken up and was released from hospital,
da jeg hadde våknet opp og jeg var ute av denne mentale institusjonen,
when I found out that my friends had all disappeared and taken everything and I had lost everything,
og da jeg fant ut at vennene mine hadde bare forsvunnet og tatt med seg alt og jeg hadde mistet alt,
I was very angry.
Så var jeg veldig sint.
At everybody.
På alle.
Because I was very broken, I didn't understand that I had to be angry at only one person, and that was the devil, and at my poor choices.
For jeg var veldig sint, og jeg forstod ikke at jeg bare skulle være, jeg trengte å være sint på en person, og det var djevelen.
So I blamed everybody else for what had happened to me.
Så jeg bare skyldte på alle andre for hva som hadde skjedd med meg.
And so I went out and I bought more drugs.
Så jeg dro ut og jeg kjøpte mer dop.
And I continued to take drugs.
Og jeg fortsatte å bruke rusmidler.
I was deported to South Africa with my father.
Og så ble jeg da sendt til Sør-Afrika med faren min.
And my family tried to look after me from that was in May 2005.
Og familien min, de prøvde å ta vare på meg. Det her var I mai 2005.
They tried to support me and to help me to get my life back together.
Og de prøvde å støtte meg og hjelpe meg til å få livet mitt tilbake på beina.
But I just couldn't do it, and so by the time September came,
men jeg bare klarte det ikke, og så da september kom,
we lived in a very small little village.
Vi bodde I en liten liten by.
And everybody was talking about my mom and dad's daughter, Lee.
Og alle snakket om da min mor og fars datter, altså henne, Lee.
Because I would be getting drunk and passing out and everything else.
Fordi jeg ble full og jeg bare slokna fullstendig og alt mulig sånn.
So my dad was very concerned for his little daughter.
Så faren min var veldig bekymret for hans lille datter.
And he decided to do tough love.
Så han bestemte seg for å liksom kjøre på sånn hard kjærlighet, tough love.
And so they took everything away from me.
Så de bare tok alt fra meg.
Except for his bicycle.
Bortsett fra sykkelen hans.
And so during this whole time, God was still talking to me, still telling me how beautiful I was and what a plan and a future he had for me.
Så og gjennom under I løpet av hele denne tiden så fortsatte Gud å snakke til meg, fortelle hvor vakker jeg var og hvor ønsket jeg var og alt det.
So I took the bicycle and went for a ride on the bicycle.
Så og så tok jeg sykkelen og så kjørte jeg en tur med sykkelen.
And I would sing to God.
Og da ville jeg også sang jeg til Gud.
And talk to him.
Og snakket med han.
And on that bicycle ride, I talked to him about my life.
Og når jeg var på denne sykkelturen, så fortalte jeg han om livet mitt.
My parents wanted me to go to rehab.
Fordi foreldrene mine, de ville at jeg skulle på rehabilitering.
And I didn't want to go.
Og jeg hadde ikke lyst til å gå.
I was asking God for his opinion.
Og jeg spurte Gud om hans mening.
I was 28 years old.
Jeg var 28 år gammel.
I thought to myself, I have been messed up since 13. That's way too long a time to go to be messed up. I'll be in rehab for the rest of my life.
Og så tenkte jeg med meg selv at jeg har vært bare fullstendig messed up siden jeg var 13 år gammel, og det en alt for lang tid til å være det. Så jeg kommer til å være inn og ut av rehabiliteringssenter resten av livet mitt.
So, as I was riding the bicycle, my bicycle chain came off.
Så mens jeg syklet, så hoppet kjeden av sykkelen min.
And I nearly fell off the bicycle.
Og jeg falt nesten av sykkelen.
And so, before I could make some ugly words,
og så før jeg klarte å banne,
I had my first revelation,
så fikk jeg min første åpenbaring.
And I heard God say to me, just like you have to stop to fix your chain before you can cycle again, you have to stop and go to rehab before you can live properly again.
Og da sa Gud til meg at akkurat som du nå må stoppe stoppe og fikse kjede på sykkelen din, så må du gå til et rehabiliteringssenter og fikse livet ditt før du kan fortsette med det.
When I heard this, the holy fear of God came upon me.
Og da jeg hørte dette, så kom den sånn hellig frykt for Gud over meg.
And it was the first time I realized that the voice that had been talking to me all this time in my darkness was really and truly God.
Så og det her var første gang jeg virkelig forsto at denne stemmen som hadde snakket til meg hele tiden gjennom det mørke jeg levde, at det var virkelig sanne Gud.
I was taking schizophrenic medication at this stage.
Og jeg tok sånn medisin mot schizofreni på denne tiden.
And so my first reaction was, "This is crazy! I have forgotten to take my medication."
Så den første reaksjonen min, det var, "Åh, dette helt sinnssykt! Jeg har glemt å ta medisinen min."
But and I said to God, "Okay, I don't know how to fix my bicycle chain."
Og så sa jeg til Gud, "Men, okay, men jeg vet ikke hvordan jeg skal fikse kjede på sykkelen min."
So a car that had driven past and was about 200 yards down the road.
Så en bil som hadde kjørt forbi og var cirka 100-200 meter ned I veien.
Stopped and reversed and drove all the way until it stopped in front of me.
Stoppet og så rygget den hele veien tilbake og stoppet rett ved siden av meg.
And the window rolled down.
Og så rullet de vinduene.
And a lady leaned over her husband.
Og så lente en dame seg over mannen sin.
And said, "Excuse me, can I fix your bicycle chain for you?"
Og så spurte hun, "Unnskyld, men kan jeg fikse sykkelkjedet ditt?"
And I got a big fright.
Og da ble jeg veldig skremt.
And I realized that this was God.
Og så forstod jeg at dette var Gud.
So the lady fixed my bicycle chain.
Så damen hun fikset sykkelkjedet mitt.
And I think I sort of flew home on the bicycle.
Og jeg på en måte nesten flydde hjem.
And when I went home, my parents came home.
Og så da jeg dro kom hjem, så kom foreldrene mine hjem.
And I said to them, "Mom, Dad, I'm going to rehab."
Så sa jeg, "Mamma, pappa, jeg skal på rehabilitering."
And my dad said, "That's great. Sign here."
Så sa pappa min, "Det fantastisk, signer her."
And then tell us the story.
Og så fortell oss historien.
And so I signed.
Og jeg signerte.
And I told them the story.
Så fortalte jeg historien.
How God had told me to go to rehab.
At Gud hadde fortalt meg at jeg måtte på rehabilitering.
My parents believed in Jesus.
Foreldrene mine, de trodde på Jesus.
They had been praying for me.
Og de hadde bedt for meg.
But this was still a very big miracle for our family.
Men det her var fremdeles et veldig stort mirakel for familien vår.
So I went to rehab.
Så jeg dro på rehabilitering.
God delivered me instantly of all drugs and alcohol.
Og Gud han bare forløste meg fullstendig fra umiddelbart fra all alkohol og rus.
On October the 2nd I will have been clean and sober for 10 years.
Og 2. oktober nå så har jeg vært da fullstendig ren I 10 år.
I got saved in the rehab. My first weekend I was allowed to go to church. I gave my life to Jesus.
Och jag blev frälst första uken på rehabilitering när jag fick första gången jag fick lov att gå I kyrkan så gav jag livet mitt till Jesus.
So all of this goodness that he had done for me was all before I got saved.
Så all den fantastiska tingen, allt det som han hade gjort för mig, det var före jag blev frälst.
And his goodness led me to giving my life to Jesus.
Og hans godhet ledet meg til å gi mitt liv til Jesus.
The next weekend I got baptized in the Holy Spirit.
Og neste helg så ble jeg døpt I den hellige ånd.
Got my prayer language.
Og så jeg fikk bønnespråket mitt.
And I was in rehab just for 6 months.
Og jeg var på rehabilitering I 6 måneder.
I got to step 3 of the 12-step program.
Og jeg kom til steg 3 I det 12-steg programmet.
I never got any further.
Og jeg kom ikke lenger enn det.
But Holy Spirit told me that he was going to look after me.
Men den hellige ånd sa at han skulle ta vare på meg.
So I left the rehab.
Så jeg dro fra rehabiliteringen.
My mom cried.
Moren min gråt.
You're on step 3.
Moren min gråt. Du på steg nummer 3.
You're supposed to be on step 12.
Du skal være på steg 12.
And I said, "Don't worry."
Jeg sa, ikke vær bekymret.
Holy Spirit's gonna look after me.
For den hellige ånd skal ta vare på meg.
So I went home.
Så jeg dro hjem.
And I spent every day with Jesus.
Og jeg bare tilbrakte hver dag med Jesus.
And he began to heal my heart.
Og han begynte å helbrede hjertet mitt.
And my soul.
Og sjelen min.
And then I went and I had some medical tests done because of my history.
Og så dro jeg, og jeg fikk noen, tok noen sånne medisinske tester på grunn av min historie.
And we found out that I had severe brain damage, worse than a person in a coma for 6 months.
Og de fant ut at jeg hadde en veldig alvorlig hjerneskade som var verre enn en som hadde vært I koma I 6 måneder.
Because of the drugs I had taken.
På grunn av alle rusmidlene jeg hadde tatt. Og mengden av det.
I had no focus, no concentration.
Jeg klarte ikke å fokusere, og jeg klarte ikke å konsentrere meg.
And I have doctor's reports saying that I will never be able to work doing the jobs that I used to do.
Og det var mange doktorer som fortalte meg at jeg aldri kom til å gjøre og arbeide og jobbe på den måten som jeg hadde pleid å gjort.
Because if I did that work, somebody would have to double check everything that I did, so there would be no point in hiring me.
Fordi hvis jeg gjorde den jobben, så var det noen som måtte dobbeltsjekke alt jeg gjorde, så det var ingen vits I å ansette meg.
So I had to go to a neuropsychologist to retrain my brain.
Så jeg måtte gå til en sånn hjerne, altså psykolog for å trene opp hjernen min.
I used to have medicines for everything.
Jeg pleide å ha medisiner for alt mulig rart.
Mood stabilizers.
Og sånn humørstabilisatorer.
Heavy antidepressants. I was bipolar.
Og veldig sånn sterke antidepressiva, for jeg var sånn bipolar.
I used to have a bag full of medicine.
Jeg pleide å ha en hel sånn pose full med medisiner.
But I loved Jesus.
Men jeg elsket Jesus.
And I had so much hope in him.
Og jeg hadde så mye håp I han.
And no matter how much pain I was in and how dark it still was for me, I knew that he was going to help me.
Og uansett hvor vanskelig det var for meg, hvor mørkt det så ut for meg, så visste jeg at han kom til å hjelpe meg.
There came a time where, and I'm not telling other people to do this, but for me, I threw away all of my medicine.
Og så kom det en tid, og jeg forteller, jeg ber ikke dere om å gjøre det samme, men jeg kastet vekk alle medisiner mine.
I stopped going to all of my therapies except for church.
Og jeg sluttet å gå til all slags terapi, bortsett fra kirken.
And so I take vitamins, multivitamins.
Og jeg tok multivitaminer.
But that is it, no medication.
Men det var det, og ikke noen medisiner.
And I had a home group leader.
Og så hadde jeg en sånn husgruppeleder
who believed in me,
som virkelig trodde på meg.
He also loved Jesus,
og han elsket også Jesus.
And he hired me,
og han ansatte meg,
to work for him,
til å jobbe for han.
And there I found that with the Holy Spirit I was able to do everything the doctors had told me I wasn't able to do.
Og der skjønte jeg at med en hellig ånd så kunne jeg gjøre alt det doktorene fortalte meg at jeg ikke kunne gjøre.
And now 10 years later,
Og nå, 10 år senere,
I work for Bob Johnson,
så jobber jeg for Bob Johnson
and his lovely wife.
Og hans fantastiske kone.
I travel the world.
Og jeg reiser verden rundt.
I get to love on orphans.
Og jeg får elske foreldreløse.
And I do everything for him in his ministry.
Og jeg gjør alt for han I hans tjeneste.
That the doctor said I wasn't able to do.
Som doktorene sa at jeg aldri kom til å være I stand til å kunne gjøre.
You see, the devil has power.
Så djevelen har makt. Veldig lite.
Tiny bit.
Bittelite.
Itty bitty 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 itty.
Itty bitty 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 lite.
And the only power he has over us is what we agree with him on.
Den eneste makten som han har over oss, det den som vi enige med han I.
So ready? God.
Dere klare?
Come on. God.
God.
Good.
Good.
Devil.
Devil.
Bad.
Bad.
Everything that's bad, things that make you feel bad.
Altså får deg til å føle
bad
deg
thoughts,
dårlig. Vonde tanker.
Things that tell you you can't do it.
Ting som sier du kan ikke gjøre det.
Hopelessness.
Håpløshet.
Devil.
Djevelen.
Tell the devil to go back to hell where he came from.
Bare fortell djevelen til å gå tilbake til helvete der han kom fra.
Devil, go to hell.
Si djevelen, gå til helvete.
It's okay.
Så går det bra. Devil.
Just don't say in front of your mom and dad.
Bare ikke si det foran moren og faren deres.
But mom, the preacher said I can tell the devil to go to hell.
Men mamma, Talen, han sa at jeg kunne si at djevelen går til helvete.
Do it when you're in the shower.
Bare gjør det når du I dusjen.
But God has great plans for you.
Men Gud har store planer
See,
for dere.
The devil was after Lee.
Så djevelen var ute etter Lee.
But didn't get her.
Men han klarte ikke å få tak I henne.
And it's payback time.
Og nå skal vi betale for det.
So, daddy's good.
Daddy's good.
The devil is defeated.
Devil is defeated.
He's a toothless dog.
He's a toothless dog.
I have authority over him.
I have authority over him.
And now the third thing.
Og nå tredje tingen.
You must have power.
Dere må ha makt.
You have to have power to chase your dream.
Dere må ha makt for å jage etter drømmene deres.
My dream.
Min drøm.
Is to rescue all the orphans on this planet.
Det å redde alle de foreldreløse på denne planeten.
I want all the orphans in the world to come into family.
Jeg vil at alle de foreldreløse I verden skal komme I en familie.
I travel all over the world and I get to rescue girls out of sex trafficking.
Og jeg reiser over hele verden og jeg får lov til å redde jenter ut av prostitusjon.
And I rescue orphans.
Og jeg redder foreldreløse.
That's what I do.
Det det jeg gjør.
I have to have power to do that.
Og jeg må ha makt for å gjøre det.
I have to have what Lee talked about, the Holy Spirit.
Jeg må ha det som Lee snakket om, den hellige ånd.
I have to partner with him so I know how and what to do.
Jeg må jobbe sammen med han sånn at jeg vet hvordan og hva jeg skal gjøre.
Your dream is just as important as mine.
Din drøm akkurat så viktig som min.
Because I rescue orphans, God doesn't go, oh, he's got a 10 dream.
Så bare fordi jeg redder foreldreløse, så sier Gud, åh, han har en sånn 10-drøm.
But you want a Lamborghini, that's only a 2.
Men du vil ha en Lamborghini, det bare nummer 2.
No. They're all the same when it's with God.
De helt akkurat det samme.
But you have to have power to get that dream done.
Men du må ha makt for å få den drømmen til å bli virkelig.
Jesus made this statement, I gotta go.
Og Jesus han sa, jeg må gå.
See, he died and rose again.
Så han døde og sto opp igjen.
He hung around for 40 days.
Og så hang han rundt I 40 dager.
He says, it's time I gotta go.
Og så sa han, tiden inne, jeg må gå.
But it's important I go.
For det viktig at jeg går.
Because I'm only one person.
Fordi jeg bare en person.
But I got a friend.
Men jeg har en venn.
It's called the Holy Spirit.
Som heter den hellige ånd.
And when I go,
og når han går,
I'm gonna send him to you.
Så skal jeg sende han til dere.
And when he comes,
og når han kommer,
you're gonna have power.
Så skal dere ha makt.
Say that with me. I'm gonna have power.
I'm going to have power.
See, the power is not just to preach like I do.
Og makt ikke bare å preike sånn
som jeg. Power is not just to rescue orphans.
Makt ikke bare å redde foreldreløse.
The Bible even says he gives you power to get wealth.
Og Bibelen sier til meg at han gir deg makt til å få velstand.
How many like money?
Hvor mange liker penger?
How many need more money?
Hvor mange trenger mer penger?
Well, the Bible says he's given us power to get wealth.
Og Bibelen sier at han gir oss makt til å
you
få velstand.
To have power to chase your dream.
Du må ha makt for
you,
å jage etter drømmene dine. Du kan ikke gjøre det alene. Jo, du kan gjøre det alene, men da må du jobbe
but
veldig hardt.
Spirit,
men hvis du samarbeider med den hellige
ånd, in life,
og hvis du inviterer han I livet ditt,
the Bible says power will come upon you.
Så sier Bibelen at makt skal komme
and
over dere.
And that partnership with him.
Og det samarbeidet med han.
Because he's all everywhere at the same time.
Fordi han overalt på samme tid.
Because he's the Spirit of God.
Fordi han Guds hellige ånd.
And he will help you to accomplish your dream.
Og han vil hjelpe dere til å få drømmene til å bli virkelighet.
So I came tonight.
Så jeg kom I kveld.
To let you know.
For å la dere vite.
My daddy loves you.
At min far elsker dere.
And he put things in you.
Og han har lagt ting I dere,
dreams
drømmer,
that only you can do.
Som bare dere kan gjøre.
But you need help.
Men du trenger hjelp.
I gotta have help.
Jeg trenger også hjelp.
And he sent help.
Og han sendte hjelp.
The Holy Spirit.
Den hellige ånd.
So I'm gonna ask you right now.
Så jeg skal spørre dere nå.
Two things.
To ting.
First.
Nummer en.
Jesus must be Lord and Savior.
Jesus, han må være din Herre og Frelser.
That's pretty simple.
Det ganske enkelt.
Lord means boss.
Fordi Herre, det betyr sjef.
Say that with me. Jesus is the boss.
Jesus is the boss.
What's that mean?
Hva betyr det?
What he says?
Det som han sier.
Goes.
Det sånn det skal være.
He's the boss.
Fordi han bestemmer.
Two.
Nummer to.
I didn't see it.
Jeg så det ikke.
I wasn't there.
Jeg var ikke der.
But I have to have faith.
Men jeg må ha tro.
To believe.
For å tro.
That Jesus loved me so much.
At Jesus elsket meg
he died on a cross.
At han døde på korset.
And Father loves me so much.
Og faren,
that he raised his son from the dead.
At han reiste sønnen sin fra de døde.
And annihilated sin and the curse against us.
Og bare fullstendig knuste synden og den forbannelsen.
So that's the faith part.
Så det trosdelen.
The boss part is a choice.
Sjefdelen, det et valg.
The faith part, I just have to, okay, I'm going to believe.
Og trosdelen bare sånn, ja, ok, jeg skal tro.
Then Jesus said, I'll make your heart my home.
Så Jesus, jeg gjør mitt hjerte til ditt
hjem. That's the first thing.
Det den første tingen.
And the second thing.
Og den andre tingen.
Is you must have power.
Det du må ha makt.
So how do you get power?
Hvordan får du kraft?
Thanks for asking.
Tusen takk for at du spør.
I don't mean to ignore you over there.
Oh, ja, det ikke meningen at jeg ignorerer dere der borte.
I love you guys on that second row.
Jeg elsker dere på den andre raden.
It's just there's so many old people over there.
Det bare så mange gamle folk der borte.
They're scary.
Og de litt skumle.
They just look, you know how they look like that?
Vet du hvordan de ser akkurat
like,
sånn ut?
They were baptized in pickle juice, you know that look? You know? So I want to hang over here with
Så jeg skal bare henge her borte.
But I love you all too.
Men jeg elsker dere også.
I'm talking to you all too.
Jeg snakker til dere også.
Okay, I'm back with you.
Okay, nå med dere igjen.
So, Jesus, boss.
Jesus, sjef.
Love me so much he died.
Han elsket deg så mye at han døde og sto opp igjen.
And then I just simply say, Holy Spirit, I invite you into my life.
Og så sier jeg bare, Helligånd, jeg inviterer deg I livet mitt.
Pretty simple, isn't it?
Ganske enkelt, ikke sant?
This means yes.
Dette betyr ja.
This means no.
Dette betyr nei.
Let me ask it again. Pretty simple, isn't it?
Det ganske enkelt, ikke sant?
Am I asking you to do something crazy?
Så spør jeg dere om å gjøre noe helt sykt nå?
No, I'm asking you to believe,
jeg spør dere om å tro,
choose,
og velge,
and to invite.
Og invitere.
So if you want to do that tonight because you believe my father loves you so much that he has amazing plans for you, I want you to stand on your feet and come down here.
Så hvis du tror at... Oh, that was too long, sorry.
Let me start over again?
Yes, please.
Okay. What did I say? It was good.
You said something about if you believe that God...
If you believe that you're special because God loves you so much.
Hvis du tror at du spesiell fordi Gud elsker deg så høyt.
And you're going to take a step of faith tonight.
Så og du skal at du skal da ta et steg I tro.
You got to be bold.
Du må være frimodig.
Do I have to do this?
Må jeg gjøre dette?
No.
Nei.
You can go home and do it in your bed.
Du kan gå hjem og så kan du gjøre det I sengen din.
You don't have to do it right now.
Du trenger ikke gjøre det akkurat nå.
It's just fun.
Det bare gøy.
To do it like this.
Å gjøre det på denne måten.
Because it really ticks the devil off.
Fordi det gjør at djevelen blir
And I love to make him mad.
Og jeg elsker å gjøre ham sint.
I just have this thing about me. I like pissing the devil off.
Jeg har bare så greie. Jeg bare elsker å gjøre djevelen irritert.
But you don't have to, but I invite you to.
Men du trenger ikke, men jeg inviterer deg til å gjøre det.
If you want us to pray for you.
Hvis du vil at vi skal be for deg.
Because you need the power and you need Jesus to accomplish your dream.
Fordi du trenger kraften og trenger Jesus til å gjøre at drømmene dine kommer til virkelighet.
Get off your blessed assurance. That's this thing.
Så kom deg opp fra stolen din.
Stand up and come down here. We want to pray for you.
Reis deg opp, og vi skal be for dere. Akkurat nå. Kom igjen.
Quickly. Don't look at your friend. Your friend has no clue what he's going to do or she's going to do.
Ikke se på vennen din.
She's as or he is confused as you are.
Come quick. Just come down front. Bare kom her.
Then I need my prayer peoples to come around.
Og så bønneteamet kan komme.
We're going to pray in just a minute. I'm going to have you repeat after me.
Og så skal vi be veldig kort.
I have some wonderful friends that are going to pray for you.
Og jeg har noen fantastiske venner som skal be for dere, så dere kan bare gjenta etter Bob.
All right. Okay, everybody, you guys all look at me.
Så alle ser på meg.
I am amazing. You say that about yourself.
I am amazing.
I have dreams.
I have dreams.
And God's going to help me with my dreams.
And God's going to help me with my dreams.
Because he loves me.
Because he loves me.
Because Bob told me.
Bob told me.
Because Bob
yes,
told
he did.
Me.
All right, are you ready? Now I'm going to teach you how to pray the proper way.
På ordentlig.
Most of the time when we say pray, what do? Close your eyes and bow your head.
So look at your eyes and bow
I want you to keep your eyes open and look all around.
Jeg vil at dere skal øynene åpne og se rundt.
Just look at me when we pray.
Så bare se på Bob når han ber.
Okay, ready?
Dere klare?
Jesus.
Jesus.
Out loud. Jesus.
Jesus.
I invite you.
I invite you.
Into my heart.
Into my heart.
I confess with my mouth.
I confess with my mouth.
You are my Lord.
You are my Lord.
The boss of my life.
The boss of my life.
I choose to believe.
I choose to believe.
You loved me so much.
You loved me so much.
You died just for me.
You died just for me.
Father.
Father.
You loved me so much.
You loved me so much.
That you raised your son from the dead.
That you raised your son from the dead.
Just for me.
Just for me.
Jesus.
Jesus.
You're my Savior.
You're my Savior.
Now do this for me. Put your hands out like this.
Så ta hendene ut sånn.
And now you can close your eyes.
Nå kan du lukke øynene.
Now my prayer people are going to go and start praying.
Og så skal
bønneteamet
gå rundt og be for dere.
Just my friends, my young friends here.
Alle mine unge venner.
Pray this with me. Holy Spirit.
Hellige Ånd.
Holy Spirit.
Say Holy Spirit.
Hellige Ånd.
I invite you.
Jeg inviterer deg.
Into my life.
Into my life.
Have your way.
La din vilje skje.
With me.
Med meg.
I need power.
Jeg trenger kraft.
From heaven.
Fra himmelen.
To accomplish. All that's in my heart to do.
Alt som I hjertet mitt.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
And I just want you to stand there, and they're gonna come and pray for you. And I just want you to receive the Holy Spirit. Just close your eyes.
Bare lukk igjen øynene, og så skal teamet gå rundt og be for dere.
Do weird stuff. They're just gonna pray for you.
De skal bare be for dere. De skal ikke gjøre noe rart.
My team start praying for these young people.
Nå skal bønneteamet bare gå rundt og be for dere. Så bare ha øynene lukket.
You begin to pray. And then I'm gonna talk to the old people now.
Nå skal jeg snakke til de
eldre karen.
Så alle dere gamle,
hør nå.
Noen av dere har mistet drømmene deres.
Some of you have had it taken from you.
Noen har fått den tatt fra dere.
And I'm going to ask the Holy Spirit to bring it, the thing that was lost, to bring it back and put it on the front burner and turn up the heat.
Og jeg skal bare nå be den hellige ånd om å komme og ta denne drømmen og bare ta den tilbake og bare virkelig skru opp flammene.
I'm going to ask the Holy Spirit to bring back the life, the energy, the favor and provision for your dream.
Og jeg skal be den hellige ånd nå om å komme og gi tilbake livet og energien og forsørgelsen til denne drømmene.
So it's not too late.
For det ikke for sent.
If you're 90 years old,
hvis du 90 år gammel,
it's not too late.
Så ikke for sent.
Your best days are coming.
For dine beste dager, de kommer.
All right?
Okay?
So I'm going to pray for you.
Så jeg skal be for dere.
Just if you want, you can put your hands out like this.
Og hvis du vil, så kan dere ta hendene ut.
It's a sign of, I want it, Lord.
Det et tegn på at ja, jeg vil ha det, Jesus.
So Father, I thank you for my friends.
Så far, jeg takker deg for vennene mine.
Those dreams that have been taken.
De drømmene som blitt tatt fra dem.
The dreams that have been lost.
Drømmene som blitt tapt.
Holy Spirit, I ask in your grace and mercy.
Og Hellige Ånd, jeg ber I din nåde og barmhjertighet.
To bring them back.
Til å ta det, gi det tilbake.
And it would be as if they were never lost.
Og sånn at det vil være som de aldri var tapt.
And I release favor.
Og jeg bare frigjør
provision.
Wisdom visdom,
and strength
styrke,
to accomplish all that is in their heart.
Så de kan få til alt som I hjertet deres.
In Jesus' name.
I Jesu navn.
Amen.
Amen.